Simba kubwa buta baweza na viomba marawo. Sipo wa sibatia makubwa buta baweza na viomba marawo. Mbale kawa kolima makubwa buta baweza na viomba marawo. Sipo wa sibatia makubwa buta baweza.
Soko gamba fuja na yekati mabalu no otwale sebaloja we tujo kukuboja mitima angaji tuja ataba baka tulaba tuleke yonga bauja. Never been a loser, Navio the tutor, used to be the shooter, can't wait like Huda. Huda wanna mess, what you try now, even competition in Bamarawo.
Navio Bamarawo mbale kawa kolima mbakuba buta baweza. Navio Bamarawo sipo wa sibatia mbakuba buta.
In the club, but I'm destined for war. In UG, but I'm destined for more. Cooking up hits, got the recipe up. Shooting your videos, they never be wrong.
Ningire kizimbe kabasanya wo. Ebyo muzanyo zanyo, ebyo bikwa wo. Abali nena kwesa nyandiza wo. Balajana zebuli rwepa wo.
Navio Bamarawo mbale kawa kolima mbakuba buta baweza. Navio Bamarawo sipo wa sibatia mbakuba buta baweza. Navio Bamarawo mbale kawa kolima mbakuba buta baweza. Navio Bamarawo sipo wa sibatia mbakuba buta baweza.
In the club but I'm destined for war. In UG but I'm destined for more. Cooking up hits, got the recipe up. Shooting your videos, they never be wrong.
And it's just where I started. On my competition day, dearly departed. 30 your boss, 20 countries as an artist. Let me see your stats before you say that you're the hardest.
Navio Bamarawo mbale kawa kolima mbakuba buta baweza. Navio Bamarawo sipo wa sibatia mbakuba buta baweza. Navio Bamarawo mbale kawa kolima mbakuba buta baweza. Navio Bamarawo sipo wa sibatia mbakuba buta baweza.
Hey, oh na na na, it's you G baby.
Like, stop.